If I say fire for Muku West, need to not the one that was in a 218. Maska in your Malunga, and no Makai 21 to us and a Mutuna Mutu was in a Kurapia Regina. We have a Sikisha Ganguna Kusana to us at Wakari, Yamadam Balena. Tienu drop it to Monena Vachina, Kunokumba Kuna Mufu Magona Kukina. Yamiku Tumanguli Pikina Vanchampa, Makina is in Panakusala Makimba. Fangotana Hula Magenchampa, Panakifuli La Fest in a Machera Nakuimba. Mitete, you meet the center, Yakuna Kunjenta Hamai Kingumba.
Yes, Jax, the rap daddy.
I'm strong, go to conquer this battle.
This battle,
I guess so God I shall win is this band. Pass a lot in Umba Ungulinga swing, Doko Samiti Ranga, this rap not you want. Paniki and Wakumiana Chishet, fucking in not a strong mumma shed. Taking a moana, Yami Mwena shelter. Music in like food, I will never fail. For sale, business spending, you faking use the games them. How are you feeling? I'm still gonna spend for you headache. Wow, couple of star our plus, I need to be a namesake. Namesake, Jax.
Yes, Plastic KKA1 final. Yeah. Uchi saifo toku sokolo na mwaka esi airapo kumuchima wa miswalala. Kayebolisi mungu na kukana tangala. Kama ikingwe mana chakala. Sikio yanga yele shirika kukopara. Mafikiru abasa demiti kushibatala. Rapu basi marapu kuno tunahisa. Kutuka wangi sana ukasala mulipaba. Walisambia wa ineshe na wakrupu. Leta simba ilasi before your shame. Washaina ngomuli ya shaina likumbi. Weka ukangu fungu na kumisabiti.
Auna wanga uami mukula power saba. Wechikufu luka ngeri ndeho ya milava. Simbu kanda wan basie numa kulava. Savola kulota vesi kuna kupowa. Ya mingwa sine na nge mtonde wa mukwava. Rai kungu ningu mimwende se mwakawa. Kamwechi kukifa ngo malapu ahwa. Umindete bomu edo tutili na bawa. Kemu kuimba kangwe chiku kalinga ritaya. Bema nintilapa ya mingu wa muya yaya. Wakotu wanasali yetu kunu hanga tuaya. Yengwa mwono mae kingwe chikifa kuwaha.
Na one come international, erupt that.
Aino rapu tunayembate mungungu. Tulina kuina kushange mea mchindundu. Aino ipapo matumanga tuwa imono. Kuno marapa kulikulinyenga na mumiono. Beka kuno kulikula hakata kila mushila mosina jino makuli holokela. Ipapo nguna kuimbata na mungungu. Banike wosina kunyima wangu nungu. Aino ipapo nguna kuweta voko. Semu na kopala muzuo ya mafoko. Muno morapu kangazanga woko woko kakuna wae. Tulitote na usoko.
Yami one real game. Oui.
Yami kuimba nguna fumu na chwaka suku. Wakungonga wa uchi murapo ngukulu kungwa putu kile kumiri ya mumu 20 sunyoko. Na ori apu hanga mchili mchoko. Kwa mikasa na shifting spana. Marapa zimwevwa woma yami wana kungu china. Nuku nuku kwa singwa feminga gay. Kwa pwile kuna kapako umakangu shima wakui. Bafandi chami kuwa lawa nalitoka. Muri putuka na yami na wakusa kulaweka. Kushina chami kuizundula mitete buma murapu nguna yewe wasale hungama.
Gospel, hey, Renex Palace.
Alright.
End of 2025, it will linger what to my fake rap and at Kwaelela Makavat. Bookam 2026, Sikiaka Jit, Nizamani, Hello, play anyone, I give my foot. Take a vest for bitch in my Danny Packing Stitch. I don't play with Mike and get my girl off a bitch. I'm a big fish, sing at Java as I realize. I'm a bad killer, happena, hanina size. Hanina boy, nigga, and rap on my mouth. I'm Jad for bring the song, ingen see my mood. Kolo, baba mkele, niwa, wear my pressure. I'm a strong, best when I go is a valisha.
Menya miskin yetu, ngu poison crop, scope. Mwali wane na mkono ulia twila. Kangwa saka mako ya mie hawa tukufula. Ifuli la yami mkono ulia wari. Ange mungu heme saka nke nangu za kukulia. Mune kupo iso ni yami wase nguwa pole. Saku ichila kuruwa puna mguvwa kusasa. Mangufu ile nga ilongu na miswenye. Ifuli la ruapu hanongu sanye. Mumatenye wani mumupane na kuluwa. Ngocho nika yami na mungu mwona kuluwa. Mwake
nangu mifisa chitukulu. Vaze wala kere, vaze wali vazukulu.
Mitati hot cypher Chidi Maxia. Hadi kwa yu unalingi yu achili. Ngo hula minengwa kenyuka anonguli mushili. Anona wamo na pili vinji. Wanjigeba kulonga walidika machinjili. Kuli hafa esi fwesi ngeri kishi. Kuna kura parapo nguna kema na hawishi. Kumaendi hafesi kumonge chikishi kishi. Kungu wana kura puka zao keha mwishi. Mamama bababa kwaze Yami kabilika uyembe kura parapo kwa kubangirangu na pende. Ifa saifa hali tufulia fulia.
Chisaru kecha rapa. Let's go. Aino saifa muna neu galu. Tenge kenu matutu mwifenga jingo makwilu. Yami yami galunga kenu wakwilu. Guna misuru kila lelo mulimu galu. Kulungu nuna lishina ranyina helungu. Sende kelengu kakute ule pelu pelu. Ino lishina labaka mukalu. Kechi wapile waishi kechi nguwa wale ashalu. Uloze wose nguwa wamuna kema ulu. Kubangu tala sui na ukanyela lufulu. Uishi wa mnene kungwendela helu. Ngo soma kulu kabano timuka pelu pelu.
Yemi producer ya bohom BJ.
BJ
kukola nyuma kuma kuchimilonga sheke muri ino saifa
yeah.
Itukuhona kurapa mitete naifwa
yeah.
Ama kemba wana kungwi kutamashi mufwa
yeah.
Kwaza wali mumwendo wabene na mufwa
yeah.
Yemi kwa itila mitete kwa sengwa balansa. Yemi nguna lima nyina nguli na madasa.
Two.
Yangu producer mumitete nguli na pasa.
Three.
Umwezu kala mutuku wangila mangulasa.
No.
Ulige bali kwa sengwa kwenyu na kwenyu kwenyu. Akwile wawane nengwa kenyu na kenyu kenyu. Numba kulipika mulipike nga mwenu mwenu. Kwa kere miaka kuma kembangu chisemi chelu.
Hey. The team Palace in Ganda. Prince Drex in the Bubu Konka.
Hello fans, wherever you are, listen to this. I gotta aim this game so I gotta make success. The great thing that I wanna see. So MT music wanna take to the overseas. Lelo lelo no treat, no surrender. Mautwa earthquake ilu wale mundenda. The ganti viti logo wagone pa manda yaka yaba pundu muna lightning and thunder. Napaya navalonga mumba gasket. Kumanda nikuti niva shike before it's too late. I'm a killer, I kill Erika and of P. Hard boy, I promise I'll fight you so just wait.
Kale wang.
Wasu mishile Mike na voice. Uneza mirapa mawanda minanga. Real style, okay, shinge ya kuryonga.
Yes,
yes, hey boy, ya mingurunga.
Mike
kuma vesi es like fundanga.
Yes,
I fangwa lingile ya kurota. Yowe kalunga kumana una kuzata. Vaintengu wa mwone semigeta. Kanyama toku nunga number one kumukwata. Wakungu hami koka furu hali heta. Akupua tukangwa pwena kutodanga voice. Alungwa iwane kuma vesi nguyenga wesi. Yenu wakufuri lafuni senu wa jealousy.
It's a boy shy. Hapa shy ni na ninja.
Fakuno.
185 batu sanyika jibanda. Saifa nguwa kuhinga ngekanda njikumukanda. Jala utiku mafari wangu zanga. Kango chukuhola kuluku wanga kumipanga. Omwetu wa mwito batu vizalu kenge pupamu. Jimbaka wechi kongu talu kenge. Saifa twakana kuhaka uvanyi. Kenge na muvechela na waka ulikeke. Kanike na kulila hodi tumulembeje. Kenge na umwechela jidambo chose watu ke. Saifa mwango hane ya kungivu sachi seke. Ufwa kulu ukana mungonga.
Wanch is shifting spana. Umiziki yami ngwatama mona foto. Fatu fatu na yami atinguri hina foto. Umiziki yenu yami alisa hojehi. Linunge nuna yami ngwakwata kodiliehi. Hakurupu ya wapembe wana hakeho numba. Mananguri ya wile kuwa kwata ya kisha mba. Ngwatama ina kwesi yami yami hingwa tenuka. Semu na chikeshi omu HH uvenyika. Umiziki yenu yenu kweka kui hasa. Mwatama na mishapu semu likishi sasa. Kemu nangu mwone makulionga kulipanga. Kamwe chikungu hasa ngengu na mbeku mikanga.
Iso boy wano SK. Ya, kulu tumo. Kukura paku makemba suko. Saifa nguwa pamona ule benge fujitu. Marapata ule angu tuhake muveji. Weshi kango nguli kuishi ya meya.
Mwe
harapu
kuina kubaka na kaya Kangwe saka makose ngevuli tupu Kupula oka wana usike na shupu Kangwe chemu kulupu ya kalumbu kumbata mangu kera Kuru wapo nangu mimbolo kota Sina mwishila na kuliana waku hami kilaika vima unakulimwena Voice ya kubaka na sweetest shinda Ili na ule benge usungu wakavwa nda
Rapu ya miapwa waya woy Kupara boys komanda One Western Yes Chingo watula malenge Unumuna kufaikia watula malenge Chingo kakuna omu wosenda mwalenge Gengu lihabita mingu pange kazengu Gengu wa ilamata sepa kuwanga kusenge Always fit or test bus Than volcano Kwa ngangu ete kusongo kananguno kamo Yes Yes Kango landula lungano Kusombo shoka abiti kango ulungano Winji tutashkote milangi nge plaki At this moment a bit I can give it a cracky Steve lovers are gathered in this track So if you are excited then give us a clap
Skill pack let's go 2025 imuri jipindangano Wanyike wana kutonda kukava mushingano Wanyike wabandende wose nangwa nono Tuchiri tubafana kulia mitu ngono Uno mwakana kupwa mikala teta kukangushi ila mufesi ohona tupeja Mutu angu panga ya mifaba ile kokisi kikole fongwa pufila ngula hile Oke wanyike infirile nutupata rai mungu na ikuwa tenge kuye machabata Wakuwa yengunu na wose narie nataki Na kuwa sabisa ongeme ya mutrati
Zina nkwale rishe filimba kwa tini nani Arenga ina mbuku shana
Yes Yes It's intent to hold side for part 1 ladies gentlemen Ha Watch out for part 2 Ina kwizaga